Kama ningejua itakuwa hivi, nisingekupa moyo wangu. I loved you with all my soul. Umeishia kuni heartbreak. I don't deserve this, baby. After all we went through. Moyo wako mzuri uko wapi? I miss hata lile smile, my girl. Leave me or love me. Kwako is not an option. Hata nikiforce unipende. You already make a decision. Love is not for the weak. Nilipenda mahali si sahihi. Najaribu kukufuta akilini, but this one is killing me. Nilichokifanya was not fair. I'm sorry, I can't hold it again. Being in this world without you, ni kama mtoto kuachwa na mama. You know me well, nisamehe sana. I will clear all of my mistakes, baby. Don't push me away, you're my one. Sisemi moyo wako, but tunapendana. Najaribu kukufuta akilini, but this one is killing me.